Instagram and the other social media platforms inkoresha mbwira nicyo ushaka kumenyaho uyu munsi. Njye mumbaza Claudette ufite boyfriend what, tubwire ufite ababyeyi, tubwire ibyivugo bikura he, tubwire ngo wakundana n'umunyarwanda. Guys, seriously? Okay, those are questions zinga nakira muri zimwe muri message zanyu. Mbwira video y'ubutaha ndashaka kuza nsubiza bimwe mu bibazo mumbaza kuri YouTube yanjye. So niba ari ikibazo wifuza kumbaza, ushobora kucyandika muri comment, yaba kuna mu munsi yari yo yose ndazisoma. Yes, I do read your comments, ndazisoma hanyuma nzagerageza kubyegeranya hanyuma video y'ubutaha, kuko nimbona mubishaka nzaza nsubiza bimwe mu bibazo mwagiye mumbaza. So guys, I really love you so very much.